Shana ngevuba
angathi ufuna ukuyibonela ha hamba chuba bokuthatha
oh anemiyolide awabe buza mina futhi
Oh, Satanga.